esanyu ekyokukola okirina bangi begomba nnyo bwendi bafumye na nnyo kumpamba naye nkwesiga nnyo hani manyi tolindekawo tobalaba baleke besonyiwe tobawa batuuko munnange lw'olindeka n'ogenda simanyi bwendibeera kuba ndisigala kiwowongole ng'omutima ogukoddemu zisakimu naawe ky'essanyu lyange liri mu gwe buli lw'ovaawo bw'oti lisigala eyo gy'oli abankubira essimu mbasabye mujjeyo essuubi kuba temumanyi nze binsanyusa nsanyuka ndi noono sisakimu naawe ky'essanyu lyange liri mu gwe buli lw'ovaawo bw'oti lisigala eyo gy'oli abankubira essimu mbasabye mujjeyo essuubi kuba temumanyi nze binsanyusa nsanyuka ndi noono Jolie.